yande joyi yewtorake mintaji sappo e joyi studio kalangu kettini ɗon kibaruji meɗen e fulfulde ɗi min Ali Ñalli Abdoulmouni yettinta he moɗon. Nder sembe kibaruji meɗen hande en kalan dow ko himɓe bi'i dow andinore de ardiɗo huɓere ñame waɗi dow filla kaɓɓol tutol jon en loreji e gattol kufune moteje. En nanan du ko ardiɗo huɓere komin ñame joyaɓo fonde mayo wi'i dow filla tamati boppaɗo ton dow lawol torodi. Yewtere meɗen pindinol hannden haalan dow morɗi finatawaji himɓe leydi manga. Hannden ni hankin inna e suka debbo député Boulou diwtaɗo 3 lewru septembre 2 ton geskerude région mo Difa Jofa. Ɓe gartirama wuro du gaɗa ko ɗum yoɓi nanguɓe debbo o heɓi un debbo miliyoji woranje e nayi ceede sefa hanono zuwera Isa mai garge de député o haaliri ɗum. Himɓe jeetato maayi wakkati munda sappo e joyi nawni sanne fa ɓe gadda loktorore doso barmuɓe nayogom kan en du fadda ton loktorore dogon duci. Ɗum woni bononde loore gaɗuka keenga lasara kiloji ɗiɗi wurtorde kore mayruwa bengom fempodiri e loore gom adude himɓe no fayidi e maɓɓe Bouza. Mayɓe jeetato ɓen fuu no himɓe leydi Bouza région mo tawa subaka o ɓe moɓa duci. Lawol belle yara bani bongu région Tilbeeri woɗa ba yande jeegom himɓe gatte no joɗi del loore nden ko jotto lawol gol du fuu kiloji hemre e woygu e go'o non. Nani ko tokkoɓe lawol gol bi'i seedi Abdou windi tan.
Lawol belle yara yahgo bani bangu no tampina himɓe gol watta gayɗe nani diyam nani seyde loreji ɗin naati nder diyam seyde himɓe ballotiri hey bani bangu wala lawol anka demmu caka belle yara e bani bangu kema ɗiɗi min joɓata dey jon ko lawol gol woɗa no yetto fa ujunere he minen nder tinde demmun minen mbawi hoƴude ñaman min jara dey jon lawol wala coda sakuru worru wi e joɓananu kema jeego'o ɗum fuu ɗume waddi ɗum rafi lawol lobbol wakkatiji gon deni motama boni seyde kulle ɗen fuu jippinama nden ko ka heɓe ka wurtini gonga Allah minen godi rafi lawol minen gatta dane dow he gomnati on walla min.
Ariɗo huɓere ñame wi'i jo en loreji no tilsino nde nino nata loreji mu en kaɓɓa tutto en loreji jo en motoje du gatta kufune motoje mu en to lewru octobre du fuɗɗi neɗɗo fuu mo ɗowtanaki laabi ɗi to policiɓe jukkan jomu. Nani ko himɓe bi'i Asumani China dow andinore ardiɗo huɓere de.
Ɗum ko woɗini noon wattugol kaske muɗum waɗɗagol motere saabu so jo no renan ɗum sanne joni miɗo wodi miñan goɗon laatiɗo samiri no endan non ɗon no fekkori fa hannde e maaki jo e mopilaji ɓeɗi konnan gatti tottol mum e ndenagu hunde
lobbere
gonga ni noon ɗum ɗo ɗum noon ko woɗi sanne saabu ɗum renan himɓe ɗum hisnan ɗum e du konnan bonandaji ko heewi ɗum endan nde Allah waɗi lawol ngol endal ngol tabintinama ɗum ɓuytan bonandaji ɗi sanne ɗum ɗo ndenago himɓe ñemeni noon saabu hunde noon ko laati kero leydi duniyaar wala to ɗum wala e ɗum waɗe mi anda ko waɗa ko ɗum waɗa kan leydi men Niger ɗo himɓe no andi e ɗum woodi o wowti ni rafi waɗugol majjum mbow kadi konnan no woodi torra
sanɗum
woɗi sanne min kam mi yetti sanne ngol ɗo lawol koƴagol ƴew joni mi hoƴi totol an ndenago mi watti
sécurité.
Nder kibaruji meɗen bittiɗi en gaɗino filla tomati boppaɗo gom ton dow lawol torodi tomati o du ni woɗa himɓe du no ɗon no koccowamo no puro kenga jowuro kurtere yottini habaru o he ardiɓe commune joyaɓo ñamay fonde maayo. Nani ko Jibbo Boubacar kawjiɗo golle commune o wi'i Mariama Kenda gam famtinde himɓe.
On nous a saisi hier de la soirée.
Kenya non ko be kalni kan jowr o hor wari halni kan wi konkoje tamati na wadde no yuppe ndar ngay ka nokku to waste no kulle ni itti yon non kalni mo horejo gallu nyeme kalni mo konna horejo commune ami o endam be bi kan to jokka mi halana commissaire ono police o endam gam batte nokko ombe we horejo police o wadi du nokko ombama to neddo fu acce yah ton endam o min pamay fu mo na wadde no yuppa din ton endam jon non min milani jomu jamo on na warano yuppa dum den famama wala on tokki laabi ko han tokke se neddo wodi kulle ɗi yiɗi yoppoɗe. Joni fa hannde ndu en jii ina woodi woɓɓe ɗo no ñaama ɗum, woɓɓe kon ɗon no sotta ɗum fa e ley bitigaji. Hawjiɓe ƴewgol kulle ko sotte le luumo yaha natal le luumo maggo ngo rompoy ngo kañum e ley bitigaji tawaɗe har toon fuu ɓe jaɓa ɗum ɓe
teta.
To agades caka laso e jeetati lewru uttu warde sappo e tati lewru septembre du himɓe woygu e jeetatu limano doggino no tuuta fa himɓe maɗɗiɗo maayi nder maɓɓe. Hunde nde hulƴini himɓe leydi din sanne, fa taykaki gom gaɗa ka taykaki gaɗaki kiidu holli ko choléra tumaɗo o hana kan nangi himɓe ɓe. Hano no Issoufou Ya Didi dekotoɗo e Sarusi kawjiɗo filla cellal mo agades haaliri ɗum.
Nous avons effectivement
himɓe aranɓe ɓe ñawgu nangi min kooɗi ɗiiƴam maɓɓe min lildi ñamey ngam ɗan ƴeewe seni hana awdiri ñaw choléra no dey no jokki e ñaw choléragu ngam inu watta doggur e turre delle min bawta wi'i kanno de min yeɓatako ñawgu min goni minen ngaɗana himɓe ɓe ñawgu nangi safari ñawtaɓe ɓeeɗo ɓe fuu keɓi jam ɓalli mu'en. Ɗum no hokkan min sembe ngam minen andi ko ingu raɓa gaɗaniɗo ñaw doggur e turre no ñawguɗo wayay mawɗo na suka fa nder himɓe capanɗe joyi e jeego o e ñawgu nangi dottiɓe no hen sukaɓe wonduɓe duuɓi joyi yaago sappo e joyi.
Moussa Bamman waddani en habaru o. Subaka o himɓe gari ɗo nder Sarusi leydi Maraɗi kawjiɗo kokkol ƴiƴam ngam hokkude ƴiƴam pelle balliroje himɓe misali UNICEF e bandiraɓe mum du gaɗi sigila o ɗum du ngam heɓude mosala rafi keƴoron ƴiƴam tawaɗan nder loktoroje Maraɗi. Nani ko Habibu Kure Jaku ardiɗo Sarusi o wi'i Mohamed Moussa ngam famtinde himɓe.
Notre consommation journalière varie.
Ñalawma fuu minen kaani gollurde cawli ƴiƴam capanɗe jeegom fa yaade capanɗe jeetati. Ɓe hokkoɓe ni endan hono capan tato no wara ñalawma fuu no hokka hawtade e waroɓe fa hokkando inde himɓe muɗumen ƴiƴam ɗam. Sabu no woodi laabi jaatɗi min koƴuno gam batte fa min ƴeesal min keɓe mosala hono rafi ƴiƴam ɗam endan laabi ɗi min koyeɗi fuu ɗi laatowaaki. Nder lebbi ɗiɗi min keɓi ko watto cawli 4000 ɗan gollatago min itti ɗum caggal mum woɓɓe ɗo konna no hooƴan dilide ɓe warton hokka ƴiƴam mumen gartoyta. Ɗum ɗon ni waɗi ko jiiɗon ɗum waɗi jaccel no jacci sanne dey daraki kay gollal ngal hen waɗa. Jooni noon miɗen gandi noddal ngal yaade e himɓeji hokkoɓe ɓe enna gara hokka do fisibilla ƴiƴam mumen walla himɓe ko hanni won tawi joomno duuɓi sappo e jeetati yaade capanɗe jeegom to ɓura noon. Noon ni fande tawi no yanɗo yetti Allah du kondan tawi teddir kam waɗi kilo capanɗe joyyi cawɗo kañum e muynino fuu fey sene selli wawa hokkude ƴiƴam
mum.
Laabi majjum jeetati ni no tokkodiri ko fedde indirani guuri vimeyere fedde Aissata Issoufou woni no barjo sukaɓe ɓe jande mumen ɓuuri woɗude. Sukaɓe tettato ɓurɓe jangude nder tewtewru bac brevet ekkitaki gollal e bac mum barja hande barja. Ɓurɓe janginde ɓendu nder leydi meɗen barjama dewte e are jande ɓe barjiraɓe fuu. Kenga ɗum waɗi ɗo nder huɓere ñame ton palais de congrès yeeso jama are warde to batu barjolgol. Kenga woni ko hawrine tata ɓere fedde jinganore janginoɓe leydi waɗa ɗo ñame. Sembe haalaji hawrine nde du woni heɓude mosolaji saɗormaji ɗi janginoɓe tawda eno waɗe ko duro maɓɓe goo waɗa sembe. Nani ko Bizo Moussa ardiɗo fedde de wi'i Mariam Kenda gam famtinde himɓe.
Boytaki ki bandiraɓe amin janginoɓe gaddantamin dow fii umminol maɓɓe e dow fii jobdi. Ono andi nduro gomin gatti yeeso fedde sinaseb amin de e cause Niger dow hakkeji bandiraɓe amin ɓe dartineno. Hakkeji gon kay mosolo heɓama ko di ɗinɗo min goni minen gaɗa duro amin fuu gam saɗar maji ɗi janginoɓe tawra hanta. Mi lamni do dow duro gomin gatti yeeso go joɓol jobdi amin ɗiɗo no dartinte.
Kega ministre kawjiɗo filla coñinol ɓalli hiide he latoɓe bal mena yeeso ardiɓe fedde hawjino filla latol bal nder leydi meɗen. Vidéo mo ɓe gatti dow internet gam hollude mettal ɓerɗe maɓɓe ɗum du waɗi filla mum waɗa. Ministre o du waɗaniɓe aadi heɓude mosolaji saɗormaji maɓɓe ɗi nder balla gomnati leydi Niger. Dawda Kasali goto nder latoɓe bal ɓeydu ƴami himɓe jafano ɗum en ko kan en gaɗi ɗum. O wi'i du ko kan en darto lata bal o dow inde leydi Niger. Latol bal ittodira coupe sukaɓe ɓe gaɗa duuɓi sappo e jeɗɗi gam tefude coupe gaɗo wanɗo ton Tanzanie hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi wari timmode mum. Asawa onon sukaɓe leydi Nigeria lati doyta e sukaɓe leydi Ghana ton stade général Seyni Kounthié. Sukaɓe leydi Niger e sukaɓe leydi Côte d'Ivoire kan en du latoyta gam ɗum fama moye warota tataɓo on. miccintinen himɓe duni ko himɓe sukaɓe Ghana kamen itti sukaɓe leydi Côte d'Ivoire, ɓe Niger ɓen du sukaɓe Nigeria ɓen itti ɗum en 1-2.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger. Illa fil ajal morɗi goni no perodira rewɓe leydi Manga, ngam morɗi ɗi iri iri noon ɗo nder leydi Difa. Debbo fuu e morgol mum dewlaɗo emo dewlaka suka maɓɓe yahde mawɗo maɓɓe, amma hannden ɗum hana noon ngam jamani wayliti hunde fuu, misali nder fina tawa beri beriɓe. Balkisa Hamidu yewtide himɓe ton Difa ngam humpitidde himɓe no woni no waɗa, nani ko o wi'a.
Ele jamanuji debbo berberejo a famiranɗo har morɗi muɗum fina tawa entirteɗi morgol Manga, ko jaman oɗo naati hewɓe maɓɓe funɗon no yoppa ɗum sewana tawa rewɓe woɓɓe no tinisi dow majjum. Hono ni mbiteɗo Falmata o, min tawi ɗum no moro e ley banguere Difa Kura.
Gaskiya
miɗen nana belɗum morɗi fina tawaji amin, nde woɓɓe no moro ɗi jamani, minen morɗi amin ɗini kam min ɓuri yidde, min giɗa ɗi kalka.
Morgol ngol e ngol wooɗi no weli ƴewɗe e ngol laati fina tawa e ngol laati ko lamto rewɓen endan, kam morgol suka debbo mo dewlaka feere woni, morgol debbo dewlaɗo feere woni, morgol debbo nayejo du feere woni. Amadou jarama may a baari gollannoɗo gonɗo e powtiri, momin tawi wuuro eten Goudoumaria hona dow lawol Zender e Difa, o holli min ko faami dow majjum.
Senda kinani cendanɗe tati kilayasku tukkuyel gon watte yeeso, nden ko farsengo gon woɓɓe no gaɗa jowre worre woɓɓe ɗiɗi, nde ni ayi to jowɓe tati woni to ɗon kay surbaɓe wattangol. Cengal jam kando cukuli gon mo worete jippo dow tiine ngol ɗon dow rewɓe dewlaɓe gattangol. Indirtengol dambu kando yeraɓe mawɓe kan gattangol, surbaɓe gattangol non non dow rewɓe dewlaɓe
gattangol.
Amadou jarama may a baari, o wi ko hani woni rewɓe koye mumen pirte sanne andine e dow nafakka kañum e wodde morgol jeyagol e nder leydi mabɓe ndi enda.
Jonɗi fuu ɗi kalki nder wuroji a yi'ataɗi non non nder laddeji dow a tawta morɗi fina tawaɗi. Ko gi'atani woni jomum watta lefel gon haɓɓa hoore mum ɓeyda gasa, to sayni eɓe pooɗa hakkilloji maɓɓe ngam jaman waddi ɗum. Ko watte demmum kay fuu halkifa.
Morgol ngol fina tawa noon ko holloto debbo berberejo wadde muɗum kañum e dawla muɗum e leydi Niger ɗo endan e dow laabi koƴaɗe dow filla wurtingol fina tawa e aadaji leydi.
Bandiraɓe tiniɓe studio kalangu dow yewtere pindinol meɗen ngol ton dow filla morɗi ko feerodirta rewɓe leydi Manga, kokkol habaruji meɗen hannden timmata. Seni min e bandiraɓe amin ballirɓe kam mi yettini habaruji ɗi he moɗon mbiyata on mbalen to jam waali. Mi accan ɗon to Gungu Mamman Dantani warta yettina habaruji e hawsankore.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru dow Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no wala kam sanne, miɗo feccide ɗum.